umoya wami noma kanya kwenzeka ntoni nyambethe enhliziyweni kodwa wena uyandikhumbula angikwazi ukulinda usongalo yena mphefumulweni uzongishiya ngiyakuthanda ngiyakuthanda dali wami ngiyakuthanda sinokuthanda sondela kimi yena enhliziyweni yami ukuze ngenze ntoni emhlabeni wonke uthando lwethu luni angikwazi ukulinda usungalo yena emphefumulweni uzongishiya ngiyakuthanda ngiyakuthanda dali wami ngiyakuthanda sinokuthanda sondela kimi Sondela kimi